Friends and party in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah, bisha diseembarna waa 20 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah roobab lixaad leh oo ka da'ay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo saameyn baahsan ku yeeshay qoysas danyar ah oo ku nool xerada qaxootiga ee ifo.
ilaa iyo waaganka beryo uu da'ay roob xoog badan ayuu ahaa, saameyn badan nagu yeeshay oo guryihii ayaa nagu dumay. culays badan ayaana haysta, meel aan ka galno roobka ma haysan, oo qoraxda iyo roobka aan ka galnaba ma haysano. guryihii waa nagu dumay, waxaan ku dhisanana ma hayna, bannaankan fadhinaa, bacan aan dhex galnaata ma haysan.
siyaasiyiin ka hadlay wax ka beddelka uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey guddiga xallinta khilaafaadka. wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee Canada oo sare u kacay, iyo cudurkaasi oo xiisado ka dhaliyey dalalka Yurub ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. dabarjab weyn oo siyaasadeed ayaa soo gaaray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kadib markii uu senator Joe Manchin oo dimuqraadi ah uu diiday inuu taageero qorshaha dib u qaabaynta deegaanka iyo bulshada ee Mareykanka ee uu watay aqalka. qorshahan oo ay ku kici lahayd xirmo dhaqaale oo gaaraya $2 trillion oo dollarka Mareykanka ah ayuu madaxweyne Biden ku rabay in dib loogu qaabeeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida waxbarashada, isbeddelka cimilada, daryeelka waayeelka iyo caruurta. dimuqraadiga ayaa u baahan inay helaan 10 cod si uu xeerkan u meelmaro. golaha senatka oo ka kooban 100 ayay dimuqraadigu ka haystaan 10 kursi. hase yeeshee senator Manchin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka West Virginia oo ah gobol dhaqan ahaan jamhuuri ah ayaa u sheegay telefishinka Fox News in uusan taageeri karin qorshahan. arrintan ayaa dharbaaxo weyn oo siyaasadeed ku noqon doonta madaxweyne Biden iyo xisbiga dimuqraadiga xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka kongareska Mareykanka. Gabriel Boric oo ka socday xisbiga bidixda ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee xaddii shalay ka dhacday dalka Chile, isaga oo noqday madaxweynihii ugu da'da yaraa ee soo mara taariikhda dalkaasi dhaca Koonfurta Amerika kadib markii la tiriyay 99% codadka ku jiray sanaadiiqda. Boric oo 35 jir ah ayaa helay 50% halka musharaxii ka socday midigta fog Jose Antonio Casti uu helay 44%. Jose ayaaba sii qirtay guuldarada soo gaartay ka hor inta aysan soo bixin natiijada. taageerayaasha liberaalka ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Santiago iyaga oo lulayay calamo isugana bogaadinayay guush uu gaaray siyaasiga ay taageerayeen. warkii dunida ayaa dhegeysateen halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sabtidii aanu kasoo gudubnay xilka ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xallinta khilaafaadka isaga oo sidoo kale magacaabay xubnihii bedeli lahaa. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku eedeeyey xubnaha uu xilka ka xayuubiyey in ay ku milmeen dhinacyada siyaasadda. haddaba xubnahani cusub iyo waxa ay ku soo kordhin karaan hannaankii ay ku socotay doorashada waxaa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed. warbixin arrintaasi la xiriirtana waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan go'aankii uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble uu xilka uga qaaday 7 xubnood oo ka tirsanaa guddiga xallinta khilaafaadka, sidoo kalena uu ku soo magacaabay xubno cusub oo booskoodii buuxiya, iyo tallaabadaasi waxyaabaha ay ka bedeli karto hannaankii ay u socdeen doorashooyinka dalka. Cabdulaahi Mahdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Kala darista la kala daray guddiga khilaafaadka inay tahay tallaab wanaagsan oo loo qaaday dhanka horsocodka iyo dardargelinta doorashooyinka ayaan dhihi karaa, waana tallaab loo baahnay. Inkastoo dadka qaarkii ay su-aalo ka keenayaan guddiga la bedelay iyo guddiga lagu bedelay maxaa farqiga ay samayn karaysaa maadaama ay cabasho badan jirtay. Dhanka kale, haddana dadka qaarna waxay qabaan inay wax badan soo kordhin karto.
Doktor Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo hadal qaaday waajibaadka saaran xubnaha cusub ee guddiga xallinta khilaafaadka ee la magacaabay.
Guddigii xallinta khilaafaadka hore shaqooyin ayaa horyaalay iyo waajibaad, kana waajibaadkii unbaa horyaala hadda la magacaabay oo dheeraadka lagu soo 7 xubnood lagu soo diray, waxaana ay ku xiran tahay xubnaha la bedelay iyo xubnaha la keenay macno ma samaynayaan. Laakiin waxaa macno samaynaya in hore loo qaado waajibaadka horyaala, taasoo runtii ugu muhiimsan tahay mas-uuliyad weyn oo ah inay u garnaqaan ama u garsooraan oo xalliyaan cabashooyinka laga keeno guddiyada kale labada garab oo kale ah, heer federaal iyo heer state. Cabashooyinka ka soo noqda ayaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed oo cabashada keenaysa inay u garsooraan u garnaqaan.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in tallaabadan uu ra-iisul wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii ka tirsanaa guddiga xallinta khilaafaadka ay hoos u dhigtay xiisadii ka taagnayd dhinaca doorashada, gaar ahaan tabashadii ay qabeen midooga musharaxiinta sida uu ku waramayo Axmed Cabdi Haadi.
Tallaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday oo xubno ka tirsan guddiga xallinta khilaafaadka uu xilka kaga qaaday waxay ku soo aadaysaa xilli oo dood badan ay ka taagan tahay daahfurnaanta hannaanka doorashooyinka ee dalka. Waxaa la yidhaahdaa walaac badan ay isku xigan ay ka muujiyeen midooga musharaxiinta oo ah dadka u taagan qabashada xilka madaxweynenimada inay doorsho u tartamaan. Marka tactical shot ayaa la yidhaahdaa, ma waa farsamo ra-iisul wasaaruhu uu isticmaalay si niyad wanaag loo muujiyo oo maaragtay hannaankii doorashooyinka dib loo saxo.
Inkastoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu wax ka bedel ku sameeyey guddiga xallinta khilaafaadka, haddana su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sida laga yeelayo go-aanadii ay horey uga gaareen qaar ka mida kuraastii muranka dhalisay.
Dhinaca kale, go-aamadii horey u gaareen waa tallaabada labaad. Marka waxaa jira qodob heshiisyadii ku jiray oo ahaa guddiga xallinta khilaafaadka arrimaha intay go-aanka gaaraan lagu qanci waayo waxaa dib loogu celinayaa golaha wadatashiga qaran oo guddoomiye ka ah ra-iisul wasaaraha. Marka tallaabada labaad ayay noqonaysaa haddii dib loogu laabanayo khaladaadkii dhacay iyo go-aamadii gaareen, iyo haddii aan dib loogu laabaninba waxay ka falantaa golaha wadatashiga qaran.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Roobab lixaad leh oo labadii habeen ee ugu dambeysay ka dhacayay xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa saameyn baahsan ku yeeshay qoysas dan yar ah oo ku nool xerada qaxootiga ee Ifo, kuwaas oo hadda gargaar hoy u baahan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Dadaab ka soo diray wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi.
Roobab xooggan oo labadii maalmood ee ugu dambeysay ka daayay xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay saameyn ku yeesheen qoysas danyar oo ku nool xerada qaxootiga Ifo, islamarkaana oon haroonba haysanin hoy wanaagsan. Qoysaskan ayaa xilligan waxay la daala dhacayaan saameyntii ka dhalatay roobabkan, iyagoo habeenkii oo dhan la taagnaa caruurtooda, islamarkaana aan booqday xaafadda ay ka degan yihiin xerada qaxootiga Ifo. Intii aan ku sugnaa goobta ay degan yihiin ayaa waxay indhahaygu ay qabanayeen qaar ka mid ah haweenka degan goobtan oo ah kuwo umula, islamarkaana V O u sheegay in habeenkii oo dhan ay la taagnaayeen caruurtooda. Waxay sheegeen in roobka da-ayay uu guriga korka uu ka soo da-ayay, sidoo kaletana daadka uu hoosta ka soo galay, islamarkaana aysan haysanin hoy kale ay ka galaan roobkan. Qaar ka mid ah qoysaskan ay saameynta ku yeesheen roobabkan xooggani labadii maalmoodii u dambeysay ka da-ayay xerada qaxootiga Ifo oo la hadlay V O A ayaa waxay uga warameen saameynta ay ku yeesheen roobabkan xooggan ee labadii maalmoodii u dambeysay ka da-ayay. dhaawaciyey xiriyahan qaxootiga ee dhab gaar ahaan xirada Ifo.
Abadan iyo haween hor meel galna waayeen, sideed ruuhanahan waan rafaasanahay, laba haween roob dhahaya meelka galna waasanahay, dad boonaleen waan iska meeshan laba sanaan joogo, waxa oo inta waxa ii qabtay meeshan waxa ehel oo fiican ii garab qabtan waan waay, bacga darkeedana waxaan ka gatay waan waay, aruurteen umadaan ahaa afar tumbirana ma dhalanihi, waan rafaasanahay ilaahay winkaa jooga kolley arrinta ilaahay baa iskaha.
Saameyn intee le'eg bay roobkan idinku yeesheen?
Saa'id waay waa wallaahi, habeen hore habeen muhunduran oo jingidiyo hadda oo kaari haastana ma ihi, iskorseeshi rafaad isla rafaadaa ka birini qof musulmana hadda noo imaadweyno ma arka, waa rafaasanahay saan usoo jeednaa weegno bir habeen hore. Saa'id waay roobka ma dharkay, saa'id waay hataa darbaal waxa oogo ootay oo ba' hataa oo saarta ma hela.
Magaceygu waa Cabdulaahi Xasan Cabdiraxmaan, afar cunug iyo hooyadood iyo aboodaan nahay, gurigii waa nagu dumay, meel aan hooy ma haysano, wax hooy la yiraahdo aan haysano male, meeshaan ku dhibannahay, meel aan ka galnana ma haysano, roob xoog badan ayuu ahaa, saameyn badan nagu yeeshay oo culays badan ayaana haysta, meel aan ka galna roobka ma haysano.
Marka maadaama adiga iyo caruurtaada isgara fadhidaan isla markaana xilli duhur aan joogno, maxay tahay sababta aad xilligan u fadhisaan bannaanka?
Meel aan galno oo qoraxda iyo roobka aan ka galnaba ma haysano, gurihii waa nagu dumay, waxaan ku dhisanana ma hayna, bannaankan fadhinaa bac aan dhex galnaa ta ma haysano. Xalay meel aan ka galnaa waa inay roobka da'ay, aniga ciyaalka iyo dad baana qaaday, koraan u hayna ciyaalka nin walba laba cunug kor u haya, saasuu waaga noogu bari. Waxaan ka codsanayaa cid kasta oo na caawin karta oo wax noo qaban karta, ilaah baa wax qaban kara, ilaah ka sugo wax qaban karta, inaynu soo caawisaan ka codsanaya.
Madiina Maxamed Kaaro Abdil yalere, roobka mal sheegaw ku taaganilay waa in bari baka lahaa jalolololololo karateeday kuli biilay roob lay dhiigalay saa'id aniin dhawi saa'id hamiin dhidigi ii roobki kala arbaadaha inta dhatiyo saan an surugno handana saaran ilaahay bay la og roob mal sheegaw rafaada duunyanta ma dhaafa roob ani dili hataa isbuunyadan hada magabna golol magabna walgabna male roobka nin ka dhabwiin adduunyo korshe wal dhil roob horto wal ku dhubiin mal aragaw salaa ii rafaad mal sheegaw ariro roob iyadan in haay roob iyadan in haay saa'idiin baahana anan laxab anan suubsadan waay roob ay dilahay nafta oo gohayt lanwiin waayale ah madham shaqin lay dili waan walaan haysada male baad juu antin magada kor laagan ka gaadawna ma haysad ilaahay bay la og roob ii dili nafta oo goylanka muslim ee wal ii taraw aawiin ya anbaahana muslimiinta ilaa iyo la taakolayaa kumad aha jiingada anbaahana guriga magaba rafaada moos waay ku noogay aniina waa banka hooyay hamiinkiina qulqulaw leh isku jeefadi ereentee das das kale ka hoobada baarar koosa isa dhidsiwa kora meelin roog male roob eedan yin haay dhanka islaanga wala ii tara koran rafaade guri wal kasta inbaahana.
Xiliyada ay roobabka waaweyn ay ka da-aan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan ku yeeshaan qoysaska danta yar ee aan haysanin hoy wanaagsan, iyadoo hoyga ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa ay ka samaysteen boco iyo weliba sidoo kale kaartoomo ay isu geeyaan kuwaasi ay ugu talagaleen inay cadceedda ka galaan balse roobabka aysan celin karin. Qoysaskan ayaa xilligan waxay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhanka hoy la-aanta ah. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi iyo gool VOA xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab.
Mahadsanid Axmed Nuur. Haatanna waa wararka la xiriira xanuunka COVID-19. Dalka Kanada si la mid ah dalalka qaar ee caalamka waxaa mar kale kordhaya kiisaska COVID-19. Ururada shaqaalaha ayaa ka walwalsan saameynta shaqo ee arrinkani ay yeelan karto, maadaama dowladdu ay sheegtay inay soo rogi doonto xayiraado hor leh. Dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu qayb ka yihiin ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa ugu badan ee shaqo la'aantu saameyso. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Shaqo yarida dalkan waa mid taagnay tan iyo markii uu dilaacay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 bishii Maajay sanadkii hore. Ururada shaqaalaha ayaa qaba in shaqo la'aanta ugu badan ay saameyso dadka soo galootiga ah oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin. Cabdixaaji Yuusuf oo ah hogaamiyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo Yurub ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Shaqooyin badan baa la waayey, ay ugu badan tahay shaqooyinka hoteelada ama dalxiiska. Inta badanna waxaa dareemi karta waxaa ka shaqeeya meelahaas waa dad yaryar, dad soo galeetiya iyo dumar. Dadka ugu badan ee waddanka shaqada waaye waa iyaga.
Bishii Oktoobar ee sanadkan daraasad la soo saaray ayaa lagu sheegay in la abuuray 170,000 oo shaqooyin cusuba si dhaqaalaha dalka uu mar kale dib ugu soo laabto siduu ahaa kahor xanuunkan safmarka ah. Kahor inta uusan dilaacin COVID-19, heerka shaqo la'aanta Kanada waxay ahayd 5.6%, balse saddexdii bil ee ugu horreysay COVID-19 ee sanadkii hore ayaa heerka shaqo la'aantu waxay gaartay 18.7%. dadaalada shaqo abuur ee socda ayaa hoos u dhigaya heerka shaqo la'aanta ilaa uu gaaro 6.9%, laakiin rajadaasi ayaa laga yaabaa inaysan rumoobin maadaama uu si xawli ah u kordhayo kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19. gobolka Ontario oo ah kan ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ka mid ah gobollada ugu daran marka laga hadlayo faafista xanuunka. 4,777 kiis oo cusub ayaa haddii shalay ahayd laga soo wariyey gobolka. 283 qof ayaa cusbitaalka la dhigay xanuunka dartiis, halka 159 qofna ay ku jiraan qaybta xaaladaha daran. Laga bilaabo maanta oo isniinah, maqaayadaha waxaa la ogol yahay in ay fadhiistaan 10 qof oo si buuxda u tallaalan oo keliya, halka markii hore loo ogolaa ilaa 25 qof. Sidoo kale dhammaan meelaha laisugu yimaada ee gudaha ah ayaa 100% la dhimay tirada ku kulmi karta. Dowladdu waxay sheegtay in la filan karo xayiraado kale oo hor leh. arrimahan isbiirsaday ayaa mar kale walaac ku abuuraya ururada shaqaalaha, sida uu sharaxayo abukaate cabdulaahi barre wall oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda shaqaalaha ee Workers Action Center.
Waddankan Canada iyo Yurub cudurkii aad buu sare u kacay, gaar ahaan gobolkan aan deganahay ee Ontario. Hadda waxaa la soo rogay xayiraado badan, dadkii shaqada waa ka fariisanayaan, shaqo la'aan ayaa meeshii ka dhacaysa oo dadkii aad baa loo yareynayaa. Dadkii shaqada ku soo laabtay oo shaqada laga fariisinayo iyo bisinesyadii iyo dhaqaalihii hoos u dhacay, haddeeba arrintaas waa arrin walwal iyo walaac aad loogu abuurtay.
Dhaqaalyahanadu waxay qabaan in shaqo la'aanta aysan saameyn doonin shaqsiyaadka oo keliya, balse sidoo kale ay taaban doonto dhaqaalaha guud ee dalka. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Mar haddii shaqooyinku u istaagaan ama ay hoos u dhacaan, waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka, sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan. Marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha. Marka dhan walba ka eegto wax soo saarka, qalabka, adeegyada kale, wax soo saarkooda, haddii la waayo shaqooyinka ama ay yaraadaan ugu yaraan 1% haddii shaqada hoos u dhacdo, dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa, oo waa xiriir fiican baa ka dhexeeya oo aad u sarreeya.
Waxyaabaha ilaahay hadda yaraaday waxaa ka mid a safarada, kadib markii toddobaadkii hore dowladdu ay ka digtay safarada dibadda ah haddii aysan daruuri ahayn. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Haatana Yurub, wasiirka caafimaadka Jarmalka Karl Lauterbach ayaa sheegay in ay u badan tahay in aan dalka la saari doonin xilliga fasaxa Krismaska wax xayiraad ah, laakiin waxa uu ka digay in mowjad shanaad oo xanuunka COVID 19 ah ay ka bilaabmayso waddanka. Wasiirka ayaa soo jeediyey in tallaalka laga dhigo waajib sharci ah xanuunka COVID 19. Tafiirta Omicron ayaa dalkaasi iyo meelo badan oo ka mid ah Yurub si ba'an hadda ugu sii faafay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka caafimaadka Jarmalka ayaa mar ula hadlayay warbaahinta Jarmalka u sheegay inuu rajaynayo in aan dalka bandow weyn la saarin xataa marka fasaxa laga soo noqdo. Dalka Jarmalka dariska ay yihiin ee Holland ayay bandow ka bilaabantay shalay, waxaanay socon doontaa ilaa bisha Janaayo 14-keeda si loo xadido xanuunka oo dalka si xawli ah ugu faafaya. Holland kale kuma aha faafitaanka faraca Omicron, badiba Yurub waa faraca ugu badan. England dowladda sargaalka caafimaadku waxa uu ka digay in dadka maalintii xanuunkaasi cusbitaalada loo dhigi doonaa ay gaadhi karaan 3,000 qof. Dowladda Jarmalku waxa ay mamnuucday in dadka aan qaadan tallaalka ay galaan meelaha la isugu yimaado bilowga bisha fuud ee nagu soo haysa. Wasiirkuna waxa uu sheegay waxa weli loo baahan yahay in ay dowladdu u caddayso waxyaabaha ay dadku qaban karaan iyo waxyaabaha aanay qaban karin marka la gaadho fasaxa soo socda ee Masiixiga, laakiin ma uu faahfaahin qorshaha ay dowladdu waddo. Waxa uu intaasi raaciyey in marka la eego qaabka iyo xawaaraha uu ku fidayo faraca Omicron, iyada oo 2-3 caana maalba tirada uu dadka uu ku dhacayo ay labanlaamayso, in la filayo in culays weyni soo fuuli doono cusbitaalada. Maxamed Aweys oo ah wariye degan dalka Jarmalka ayaa iga waramay xaaladda xanuunkan cusub iyo dalkaasi.
Waxaa si ba'an u soo laba kacleeyey dalka Jarmalka cudurka COVID-19 ama loo yaqaano coronavirus, iyadoo sababtuna ay tahay sida la sheegayo, iyadoo la galay xilligii qaboobaha. Waxaana sida badan qaboobuhu marka uu yimaado dadka saameyn weyn ku yeeshaa dhinaca qunfaca, hargabka iyo wax lamid ah, taasoo sida badan loo aanayn karo COVID-19 inuu yahay. hase haatee dowladda Jarmalku waxay soo saartay baaq ku saabsan in si dhaqso ah loo qaato buugga tallaalka COVID-19 iyadoo aan loo ogolayn in la galo goobaha ganacsiga iyo goobaha lagu cibaadaysto intaba ama meelaha raashinka laga cuno. marka xaaladda iminka waxay maraysaa in laga gudbo oo qof walba haatan sandulle looga dhigo in uu istalaalo.
guddida saynisyahanada jarmalka ayaa warbixin ay soo saareen axaddii ku sheegay inay muhiim tahay in la joojiyo isdhexgalka bulshada iyadoo laga cabsi qabo in xataa tallaalka xoojiyuhu aanu joojin doonin faafista sidaa iminka u socoto. dowladda ayaa sheegtay in bulshada jarmalka 70% qaateen labada tallaalba, 29,384 kiis oo cusub ayaana dalkaasi laga helay axaddii, halka ay 182 qof u dhinteen xanuunka. tirada dadka oo xanuunku soo ridanaya ayaa aad u badnaa bilihii Oktoobar iyo Noofambar, laakiin bishan Diseembar waxay u muuqataa in tiradu ay hoos u dhacayso. dhinaca dalkan Britain, xanuunka COVID-19 faraca Amerikan ayaa ah iminka kan ugu badan, iyada oo la sheegay inuu ka faafis badan yahay faracii hore loo helay ee Delta. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
mahadsanid Cabdi Xaafid. wararka COVID ayaa weli ku jirnaaya. dibadbaxyo qaarkood dhaliyay rabshado ayaa ka dhacay dalalka Yurub kadib xayiraado cusub oo ay dowladuhu soo rageen si looga hortago faafista nooca Omicron ee COVID-19. dalka Netherlands ayaa isna soo rogay banduu ku aadan xanuunka inta lagu guda jiro ciidda Masiixiga. haddaba wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya walwalka qaaradda Yurub ee faafista tafiirta cusub ee Omicron ee coronavirus.
kumanaan kun oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay qaar ka mid a magaalooyinka Yurub toddobaadkan, iyadoo dalalkan ay ku dhaqaaqeen inay soo rogaan tallaabooyin adag si loo joojiyo mawjadaha cusub ee faraca Omicron COVID-19 oo si weyn ugu faafaya qaaradda. waa bannaanbaxyo ka dhacay magaalada tan London, kuwaas oo sababay in booliska iyo dadweynuhu ay isku dhacaan. mudaaharaadyadan ayaa waxay yihiin kuwa looga soo horjeedo xayiraadaha cusub ee dowladda, iyadoo dowladduna ay xaqiijisay xilligan khatarta weyn ee uu leeyahay xanuunkan. duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa isna ku sheegay Omicron dhacdo weyn, waana arrinta horseeday dibadbaxyadan. dadka dhaleeceeya ra-iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson ayaa sheegaya in dadweynaha isugu soo baxay dariiqa caanka ee Oxford Street iyo bartamaha London ay si weyn uga caroodeen xayiraadihii ugu dambeeyey ee coronavirus, waxaana ay siteen boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ay ka mid yihiin baasaboorada tallaalku waxa ay dilayaan xorriyadda. dadka dibadbaxayay ayaa buux dhaafiyey barxadda hore ee xafiiska 10 Downing Street oo ah hoyga rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha dalkan Britain. dadka oo ku dhacay faraca Omicron ee COVID-19 dalkan Britain ayaa gaaraya 24 saac ee lasoo dhaafay tiro kor u dhaafaysa 73,000 oo qof. shalayna waxaa magaalada Brussels ee dalka Belgiumka isugu soo baxay dadweyne badan oo sita boorar ay ku qoran yihiin aagga xorta waan haysanaa tallaal iyo intaas ka badan diidnay, si ay u muujiyaan inay ka soo horjeedaan xayiraadaha cusub ee dowladdu ay soo rogtay. dadka isugu soo baxay dariiqyada magaalada Brussels ayaa ka mid ahaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka, kuwaas oo loo qabtay inay haystaan 3 bilood laga bilaabo 1 January si ay u qaataan tallaalka haddii kale ay halis ku jirto shaqadooda. booliiska xoogga badan ee lasoo dhoobay wadooyinka magaalada Brussels ayaa iyaguna waxa ay yihiin sidii looga hortegi lahaa rabshado horay u dhacay in aanay dib u soo laaban, kuwaas oo dadweynuhu ay mar walbaba uga soo horjeedaan xayiraadaha cusub ee dowladdu ay soo rogtay. sabtidiina dad dibadbaxayaala ayaa socod ku maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris iyo magaalooyinka kale ee dalka Faransiiska oo dhan si ay u muujiyaan diidmada xannibaadaha cusub ee dowladdu ay soo rogtay. axmed Bile oo muddo dheer ku noolaa dalka Faransiiska kana mid a aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa weydiiyey tallaabooyinkan cusub ee dowladda Faransiiska.
wadanka Faransiiska waxay khasab ku noqotay inay tallaabooyin badan qaadaan. marka hore waxa la yidhahda bas sanitaar baa jiray oo dadku xataa haddaysan tallaalnayn caafimaadkiisa ayuu baari jiray, kadibna warqad inuu caafimaad qabo isagoon tallaalnayn ayuu ku geli jiray meelaha ganacsiga, shaqada, aan kuirahdaa maqaayadaha, taas waa la joojin doonaa. Hadda qasab waxaa laga dhigay wax la yidhahda bas vaccinal oo qofku waa inuu tallaalan yahay. Sidoo kale waxaa qasab laga dhigay in la qaato tallaal saddexaad oo ilaa iyo bishan hadda January bilaaban doona, kaasoo la jaanqaadaya xanuunkan cusub ee omicronka. Waxaa kaloo qasab laga dhigi doonaa dadka aan tallaalnayn in la geliyo quarantine oo iyagu aysan soo bixi karin ilaa ay istallaalaan. Waxaa qasab laga dhigi doonaa caruurta 5-11 sano jir ah in iyagana maaragtay 2-2 bishan wixii ka bilaama, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkan Olivier Beran, in iyagana tallaalka loo bilaabo. Marka tallaabooyinkaas oo dhan oo khasab laga wada dhigay dhammaan dad badan oo kasoo horjeeda ayaa jira oo mudaharaado iyo rabshado badan sameeyey, dadkaasoo ka dalbanaya in dadka xornimadooda loo daayo. Laakiin dowladda Faransiisku waxaad moodaa inaysan dheg u dhigi doonin dadka wadanka Faransiisku ku haya.
Ku dhawaad 3,000 oo qof ayaa ku jira xaaladda degdega ee cisbitaalada dalkaas, kuwaas oo uu soo ritay xanuunka. Dalka Holland ayaa isna shalay ku dhawaaqay in gebi ahaanba xaalad bandow ah dalkaasi uu galay. Inta lagu jiro ciidda Krismaska si loo xakameeyo faafista faraca Omicron ee dalka Holland. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haatanna aanu aadno dhankii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heestan uu ku luqeynay fanaanka Idla Yare. heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Idla Yare ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddeenni subaxnimo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Baran idin su'aale maxaas saakay wadataan subaxa qayaama loortagi subxaanka
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The White House's top medical advisor says the COVID-19 Omicron variant is just raging around the world. And U.S. President Joe Biden is planning on Tuesday to give what his press secretary says is a stark warning of what the winter will look like for unvaccinated Americans. Dr. Anthony Fauci says a real problem for the U.S. hospital system is that they have so many people in the country who are eligible to be vaccinated who have not yet been vaccinated. Prospect of a winter chilled by a wave of coronavirus infections is a severe reversal from the optimism projected by Biden months ago when he suggested the country would be back to normal by this Christmas. British Prime Minister Boris Johnson is walking a political tightrope as he faces increasing attacks from both friends and enemies amid a surge in COVID-19 infections. For the second winter in a row, Johnson is betting vaccines will be his savior, urging everyone to get booster shots to slow the spread of the new Omicron variant, hoping to avoid further politically restrictions on business and social activity. The threat to Johnson and his Conservative Party was on stark display last week as the prime minister reeled from one political crisis to another. On Tuesday, Johnson faced the biggest parliamentary rebellion of his tenure as 97 conservatives voted against new COVID-19 restrictions. 2 days later, he suffered a stinging by-election defeat in a normally safe conservative area amid anger over reports that government employees held Christmas parties last year while the country was in lockdown. Then Saturday, one of his staunchest allies resigned from his cabinet, citing discomfort with the new coronavirus rules. While Johnson's policy on trying to restrict COVID-19 infections is sound, he will face increasing pressure from all wings of his party to change course. More at voanews.com. This is VOA News. More than 12,000 military service members refusing the COVID-19 vaccine are seeking religious exemptions in the United States, and so far they're having zero success. Not a single request has been granted. The services are urgently trying to keep the pandemic in check by getting virtually all troops vaccinated, and now the military branches are besieged with exemption requests they're unlikely to approve. Meanwhile, troops claiming religious reasons for avoiding the shots are perplexed because exemptions are theoretically available, yet seemingly impossible to obtain. Getting an exemption is rooted in a process that predates the pandemic and has been used for decisions such as whether troops on duty can wear head coverings or beards for religious reasons. The death toll in the strongest typhoon to batter the Philippines this year has reached at least 146, and the governor of an island province especially hard hit by Typhoon Rai said that there may be even greater devastation that has yet to be reported. The governor of the province in the central Philippines says 72 people died there, 10 others were missing, 13 injured. He suggests that the fatalities may still increase considerably because many mayors have been unable to report back to him due to down communications. A leftist millennial who rose to prominence during anti-government protests was elected Chile's next president Sunday after a bruising campaign against a free market firebrand likened to former U.S. President Donald Trump. With 56% of the votes, Gabriel Boric handedly defeated by more than 10 points the lawmaker Jose Antonio Kast, who tried unsuccessfully to secure voters that his young, inexperienced opponent would upend Chile's vaunted record as Latin America's most stable advanced economy. In a model of democratic civility that broke from the polarizing rhetoric of the campaign, Kast immediately conceded defeat, tweeting a photo of himself on the phone congratulating his opponent on his grand triumph. He then later traveled personally to Boric's campaign headquarters to meet with his rival. Islamic countries scrambled on Sunday to find ways to help Afghanistan avert an imminent economic collapse they say would have a horrendous global impact. The hastily called meeting of the Organization of Islamic Cooperation in Islamabad ended with a prime promise to set up a fund to provide humanitarian aid. through the Islamic Development Bank, which would provide a cover for countries to donate without dealing directly with the country's Taliban rulers. In a news conference at the end of the summit, Pakistan's foreign minister also described what he called good news from the United States, who's a special representative on Afghanistan. Tom West attended the summit. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 20th, and here are some of the stories we are covering. There were more protests in Sudan on Sunday on the third anniversary of al-Bashir's ouster.
They are saying within the past 3 years, nothing has changed. Like, the living costs remain the same, the insecurity remains the same in major parts of the country, and there is no much being done by the transitional government.
Concerns in Guinea over the renaming of the country's international airport. Liberian diaspora return home to participate in the country's bicentennial celebration. And Malawi's president assures his country's military of non-political interference.
All I expect from you is to stay true to your mandate, stay true to our nation's citizens, stay true to our nation's constitution, and stay true to our nation's flag.
And clashes between communities in Cameroon's far north region over water scarcity. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Protesters in Sudan took to the streets again yesterday, Sunday, to demand a civilian-led government on the third anniversary of the uprising that led to the overthrow of President Omar al-Bashir. Sunday's protest followed Saturday's call by Prime Minister Abdallah Hamdok for him to form a third transitional government, saying the stability and unity of Sudan was at stake. Journalist Michael Atit in the Sudanese capital Khartoum says the protesters made their way to the presidential palace despite heavy security deployment.
Yesterday, the 19th of December, marking the 3 years of the beginning of the December revolution in Sudan that led to the ouster of former President Omar al-Bashir in April 2019. The protesters gathered from the three major towns of Khartoum, that is Khartoum North and Omdurman, and they tried to approach the presidential palace. In the first place, they were faced with a heavy tear gas, but they resisted and they insisted moving forward towards the presidential palace. And it seems there were some orders from the security organs or military in the country. After some time, the security and the police tried, you know, and retreated from the various checkpoints that they were stationed at. And at the end of the day, at around 4 to 5 p.m. Sudanese time, the protesters arrived at the presidential palace. They expected maybe to begin a sit-in in front of that palace.
So, Michael, you mentioned the 19th of December anniversary. This was the protest that led to the downfall of former President Bashir. Now, what are these protesters demanding now?
They are saying within the past 3 years, nothing has changed. Like, the living costs remain the same, the insecurity remains the same in major parts of the country, and there is no much being done by the transitional government. That is one. Number two, they are demanding the military leaders to form a civilian transitional government to complete the rest of the transitional period. They want the military and civilian partnership to come to an end so that civilians are the one leading the country. They don't want any involvement of the military. They are also protesting against the recent political agreement that was signed on November 21st by al-Burhan and Hamdok, which reinstated Hamdok back to his position.
Michael, I wonder if you saw, there was an article in which the Prime Minister Hamdok was sounding a warning, saying that the stability of Sudan and the unity of Sudan is in danger. He also called for a political agreement. What is the Prime Minister referring to here?
Prime Minister, basically, he has been repeated this over and over again. I remember during the signing ceremony of this political declaration on November 21st, he mentioned during his speech and said he accepted to sign this political agreement because he wanted to stop the bloodshed of the young Sudanese. And he also wanted to make sure the country does not go into, you know, violence and to tribal and ethnic dimension.
Michael, thank you so much again for bringing us up to date about Sudan. Thank you very much.
You're welcome, James. Thank you. You're always welcome.
That was journalist Michael Atit speaking with us from the Sudanese capital, Khartoum. The commander of Malawi's army has criticized what he says is interference from government officials into the affairs of the military. General Vincent Nundwe says this could incite anarchy and should stop. Lamek Masina reports from Blantyre.
General Nundwe expressed the concern Saturday during a televised parade of newly commissioned military officers at the Malawi Armed Forces College in Salima District. At the gathering, which President Lazarus Chakwera also attended as Commander-in-Chief of the Defense Force, Nundwe said the military has been receiving instructions from government authorities to promote some officers. He says letters have been coming from the office of the President and Cabinet, addressed to the army commander, instructing him to promote some officers. We can't accept that. We issue promotions to military officers ourselves. Nundwe said such tendencies violate military etiquette and can cause conflict. He says we don't want conflicts in Malawi. If you have time, use that energy for something productive, not bringing conflict into the military. No, I have already given an example about Ethiopia, where military officers are fighting one another. I can't accept that. Nundwe also voiced concern about some military officers lobbying for higher positions through politicians. He says if you are a military officer, there is a command element here which recommends you to the Defense Council if you are worth promotion. You do not go and lobby from a politician as if you are working with politicians. So to you politicians, if such officers approach you, please desist from engaging them. In March of last year, Nundwe himself became a victim of political interference when then-President Peter Mutharika fired him as army commander for allegedly allowing the military to protect demonstrators protesting the results of the 2019 presidential elections. Current President Chakwera reinstated Nundwe in September 2020 after Chakwera defeated Mutharika during the rerun of presidential elections 3 months earlier, saying the aim was to restore justice to the operations of the Malawi Defense Force. But Nundwe said Saturday the Malawi Defense Force is an institution governed by the law and is supposed to serve all people in the country without interference. In his remarks, Chakwera said his administration will ensure that the soldiers receive the necessary support to enable them to deliver on their mandate without any political influence.
All I expect from you is to stay true to your mandate, stay true to our nation's citizens, stay true to our nation's constitution, and stay true to our nation's flag. I know that doing so involves giving up so much more than we can ever repay.
Chakwera told military officers that they should know that they are the pride of Malawi. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Celebrations have begun for the 200th anniversary of Liberia's founding. According to history, Liberia was founded in 1822 by the American Colonization Society, which wanted to find a home in Africa for freed black slaves. Liberia's flag and constitution are patterned after those of the United States. Its capital, Monrovia, is named after U.S. President James Monroe. The official launch of the bicentennial will take place in February 2022, and the theme is Liberia, Land of Return, commemorating 200 years of freedom and Pan-African leadership. Over the weekend, a group of diaspora Liberians from the United States arrived in Liberia. On the line from Monrovia is Clarice Fourcula, CEO of the Liberia Year of the Diaspora Return 2021-2022, and Nequita Ricks of Liberian descent, who ran and won as state representative for the state of Colorado District 40 during the 2020 U.S. election. Good morning, ladies, and welcome to Daybreak Africa.
Good morning, Mr. Bossy. Thanks for having us on VOA.
Thank you. Tell me, ladies, first of all, what was it like for you upon arrival in Monrovia? Let me start with Dr. Kula first.
My arrival was a little simpler than Representative Riggs. So I came through very quietly. But one thing that I noticed and that I really liked was the attention that the Liberian airport was paying toward the COVID-19. So they made sure that all of us were tested before we left the airport. It was done calmly. We maneuvered through the line quite quickly. You know, it wasn't as long as it normally is. And I saw that they were paying great detail to that, so I was very impressed.
Because I've heard reports from many visitors in and out of Liberia about COVID-19 protocols at the airport. What was it like for you?
The COVID-19 protocols were right on. I actually was welcomed by a VIP protocol team by the government of Liberia and then whisked away from the airplane to the VIP lounge, where I was greeted by a great cultural performance. The chiefs of the county greeted me. Queen Julie Andy also greeted me with her dancers. And it was a very memorable, festive occasion. I felt so warmly welcomed and embraced by the Liberian people.
What role is the diaspora playing during this bicentennial? Let me go to Dr. Kula.
Okay, so our role here is, I think it's very special because this December, we're doing the Year of the Diaspora, which is a part of the bicentennial. So this December, we are bringing diasporans home to Liberia to give back, so to speak, spend our monies here, boost the economy a little bit, you know, get things going, talk about the investments that we can do here, talking about what Liberia has to offer to us as diasporan Liberians, as diasporans Africans, just diasporans, period. So our role here is really to just be a vessel through which other people can come to Liberia.
You all traveled to Liberia with some notables in the African-American community. One person I read about, in fact, I saw on the social media a program that was held, I think, was it at Providence Island? And the president there was John Amos, the actor in two movies that have to do with Africa, particularly Coming to America and Roots. What was it like, first of all, Nequita, the program at Providence Island?
The program at Providence Island was very, very special. We begin the morning with a prayer at Providence Baptist Church, which is the oldest Baptist church on the continent of Africa. And it talked about how Lot Carey and others were there at the signing of the independence of Liberia. And it took us back in, you know, through history about 200 years ago when these free settlers came finding that land of liberty. And from there, we went to Providence Island, where we were greeted by different cultural performances from the southeast to the northeast by Julie Andy, cultural ambassador. And then there was also a reenactment of when the settlers came and the signing of the purchase of the land of Providence Island to embrace and to integrate the natives and the settlers coming together. So it was a very beautiful, really moving celebration. And I think everybody that was there were very blessed.
Dr. Kula, when you and I spoke briefly over the weekend, I think I brought up the issue of the indigenous Liberians before the arrival of the free slaves. How are their voices being represented? Or are their voices also being represented?
Oh, yes, beautifully. So like Representative Rich mentioned, on Providence Island this morning, we did a reenactment of the settlers that came. We started, of course, with our local tribes because they were already here. We started by saying, contrary to what many may think, there were actually people living here, you know, before the settlers came. And it was wonderful. The actors that played in here, acting as the locals, I mean, they were amazing.
All right, thank you very much. Keep me posted, please.
We will. Thank you. Bye-bye.
Clarice Ford Kula, CEO of the Liberian Year of the Diaspora Return 2021-2022, and Nikita Ricks of Liberian Descent, who ran and won as state representative for the state of Colorado District 40 during the 2020 U.S. election. They were speaking with us from the Liberian capital, Monrovia. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 20th. In Guinea, a decision last week by military leader Colonel Mamadi Doumbouya to rename the country's Weseya International Airport to Sékou Touré International Airport has generated some controversy between civilian Prime Minister Mohamed Bivogi and Colonel Doumbouya. This after the Prime Minister expressed displeasure over the decision. The late Ahmed Sékou Touré was the first president of Guinea who ruled from 1958 until his death in 1984. Fayyamili Muno, the leader of the Liberal Bloc Party, says while he is not against the renaming of the airport, he understands the feelings of those who disapprove because most Guinean presidents have been controversial.
The Prime Minister, in reaction to the renaming of the airport after the name of the first president, Ahmed Sékou Touré, he has reacted saying that first he wasn't consulted. He was surprised and he was disappointed. The naming of the airport after the name of the first president has created a lot of controversy here in Guinea because all Guinean leaders are very controversial, and the most controversial is the first president. So there are many people who consider that justice has to be made for the people who were victims of that regime first before doing anything of that.
When you say all Guinean presidents are controversial, Sékou Touré was the founding president. What controversy about Sékou Touré that people will be against renaming the international airport after him?
You know, for many people whose parents were killed during Sékou Touré time, you have hear about the so-called Kambwaru. It wasn't the only military camp where many people have lost their life during the PDG regime. So it is mainly what make the figure of Sékou Touré, the first president of Guinea, one of the most controversial figures. But when I say that all the Guinean leaders are very controversial, it's because when you look back, you will see that the power in Guinea is too bloody. The power in Guinea from the independence to now, you have all the time many people killed and no justice was made. That make all the presidents of Guinea very controversial. But the naming of the airport after the name of Sékou Touré, I think it is the history. He was the first president of this country, and he was the president of Guinea at the most difficult time.
What was the airport called before Colonel Mamadi Doumbouya decided to rename it?
The name of the airport was Weseya International Airport. But now it is Ahmed Sékou Touré International Airport of Conakry.
Fayyamili Muno is the leader of the Liberal Bloc Party of Guinea. He was speaking with us from the capital, Conakry. Clashes between communities in Cameroon's far north region over water scarcity have caused more than 30,000 people to flee and led to at least 22 people being killed, according to the United Nations Refugee Agency, UNHCR. Spokesperson Helen Ngo talked with Ricky Stryak about the ongoing resource scarcity and violence in the area.
The situation now in Kuseri and in the surrounding some tension. This is, of course, because of the clashes between herders and fishermen and farmers, which has left 44 people dead, another 111 persons wounded, and 112 villages raised. Now, the dispute is over the availability of resources, specifically water, as natural water sources in general in the area have disappeared over the past few years. A prime example of that would be the Lake Chad, which has shrunk by at least 95% of what it was in the 1960s. And the Logone River, as you know, is one of its tributaries. So basically, this is what has led to the clashes.
Have there been reactions from the authorities to try and quell these clashes?
So this is something that is ongoing. I mean, just before the recent clashes, quite literally on the eve of those clashes, there was an effort to, you know, encourage reconciliation and peaceful cohabitation, which was organized by UNHCR in support of administrative authorities. This brought together traditional authorities, regional leaders, representatives of all the communities involved. So obviously that did not work. So without urgent action to address the root causes of this crisis, the situation could further escalate. And for now, there are some long-term projects, which of course are long-term, but for now, there's really nothing happening at the moment, you know, to provide immediate relief, you know, for the root causes of the situation.
And what kind of pressure is this putting on communities in Chad who are receiving these, the people who've had to flee?
It will be quite a lot of pressure that has been put on those communities, especially when you're considering that it's tens of thousands of people who crossed over, you know, fleeing the violence. And basically, you know, it's not only in Chad that you have these displaced people. It's not only in Chad that, you know, people fled to. Even in Cameroon, there are at least 15,000 displaced persons. They are scattered in many localities around the area, some as far away as the headquarters of the Far North region in Maroua, which is at least 6 hours away from Kusiri by car. And many of them who have fled are women and children. For now, their immediate needs, which I think would mirror exactly the same situation over in Chad, would be an urgent need for food, water, shelter, non-food items like blankets and soap. So that would be the basic immediate needs. Obviously, if it's a prolonged situation, then you would have to look at long-term assistance or perhaps long-term interventions that are designed, you know, to not to just help people be self-sufficient. And in that case, you would need healthcare, you would need, livelihoods and several other things, not only for those who have been forced to flee, the refugees, but also for the host communities.
That was Helen Ngo, a spokesperson for the United Nations Refugee Agency in Cameroon. She was speaking to Ricky Stryak from Yaoundé. It is time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the appearance for the fourth round of African qualifiers ahead of the FIFA Under 20 Women's World Cup Costa Rica 2022, scheduled for next year's January and February. Morocco, Ethiopia, Tanzania, Ghana, Nigeria, Cameroon, Uganda, and Senegal have all clinched their places in the fourth round. In the first leg scheduled for the 21st to the 23rd of January 2022, Tanzania will face Ethiopia, Uganda will face Ghana, Senegal will visit Morocco, while Cameroon will face Nigeria. The return leg in February shows Ethiopia will welcome Tanzania, Ghana will be at home to Uganda, while Morocco will travel to Senegal, while Nigeria will host Cameroon. The 2021 edition of the African Schools Individual Chess Championship came to a close on Sunday. The championship attracted 166 players from Kenya, Botswana, Ghana, Malawi, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, and Zimbabwe, with Kenya and South Africa fielding the largest number of players at 67 and 41 respectively. Elizabeth Kasidi won gold in the under-11 category for host Kenya.
I am really proud of myself because I got gold. I've won 9 out of 9. I think in our category I'm the only one who got final of 9, and I'm very happy. And I want to thank God for this opportunity that he gave me.
And now to swimming. South African swimmer Chad Lekloos was close to securing his fifth gold medal in the 100 meters butterfly on day three of the World Short Course Championships in Abu Dhabi. Swimming in lane five, Lekloos touched the wall in a time of 49.04 seconds to settle for second at the iconic Etihad Arena on Saturday. It's Lekloos' second medal of the 15th edition of the FINA World Swimming Championships after he won bronze in the 200 meters butterfly. Lekloos was searching for his fifth straight gold in the 100 meters butterfly after finishing off his best in the heat and finishing fourth in 50.47 seconds to the semifinal 11th fastest overall. In basketball news, Rwanda national basketball team head coach Sheikh Sarr has signed a new two-year contract extension. The Senegalese tactician has been at the helm of both the men's and women's national teams since April this year. In September, he led the men's national team to the quarterfinals of the AfroBasket, a competition that attracted 16 African countries. Among the responsibilities given to him in his new tenure in Rwanda, he will be preparing the men's national team for the upcoming FIBA World Cup 2023 qualifiers, which get underway in February next year. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, December 20th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all our engineers,